Namuhla ilanga elikhulu lapha eMzantsi Afrika. Kuyabonakala ukuthi sidinga ukuletha ushintsho. Ushintsho elizwenza ukuthi kube nemisebenzi abantu bethu bala eMzantsi Afrika babone ukuthi kuba nenguqu ezwenza ukuthi impilo zabo zibe ngcono. Ukuqala ukwenza njalo ufuneka sikhiphe umongameli uJacob Zuma ngoba huye ubonisile ukuthi inkohlakalo futhi nokuthengisa uMzantsi Afrika kubantu kumndeni wakwaGupta kuyacaca ukuthi akalunga ukuthi abe umongameli wala eMzantsi Afrika. Asiqale namhlanje nabo bonke amalungu eParliament ukuthi sivote sikhiphe uJacob Zuma siqale kabusha la eMzantsi Afrika ukuthi siqhubeke senze ukuthi kube nemisebenzi.